Ooh la la.
Stay good, cheating.
Who got the keys to my beamer? I wanna take you for dinner. Pensions for your inner. I wanna give you vanilla.
The sweet melodies, I never told you this. I don't want hug, but I want kiss. The sweet melodies, I never told you this. I don't want hug, but I want kiss.
Cause I love you, and I need you. Na kupenda we. Na 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 na. Cause I love you, and I need you. Na kupenda we. Na 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 na. Roho yangu na dunda pu. Na ile ya juu. Sitaki kuchiti, my baby, Roho yangu na dunda pu. Na ile ya juu. Sitaki kuchiti, my baby, Nakupenda sana, nakutaka sana, namupenda sana. Ntanani, suti, ntakupeleka nyumbani. Ntanani, suti, ntakupenda kama mami. Cause I love you, and I need you. Nakupenda we, nararara. Cause I love you. Sitaki kuchiti, my baby, Roho yangu na dunda pu. Na ile ya juu. Sitaki kuchiti, my baby,
Sitaki kuchiti.